nokuthi ikhaya lami ikhaya lami noma selishaya ingoma encane wena ulandela kanjani lo mculo ungambonisi nokuthi ikhaya lami ikhaya lami noma selishaya ingoma encane wena ulandela kanjani lo mculo ungambonisi ulokuthi ikhaya lami ikhaya lami noma selishaya ingoma encane wena ulandela kanjani lo mculo ungambonisi uyejabula naye shame
Banana.